your boy Dick to the rooster.
This time is a rurando ndiru bazato. Otato wakwekele ziyadu sabazato. Nitaka lonle detaka kanyibawa. Nyabari toka rukwa sila zari karikowa.
Nidrungwa kipo kipo ndasiko dunia. Tazinya tire dia kwendo nyumari basi ya. Tayote katimanida.
Andrew, daddy calling me. That is not the reason I'm the same. So I love to move and die. All Andrew and everybody dance this. Tunyentunya pendero rule man tamu rally kodu. Nyaduka mwenye muma lage zenye la mfu. Is on tedi konja doze kembu wito nye ni alo. My de tuendra muda takwana keko barwa swani sexy. Nali traba mute kumbu zaksik. Nyoko manyanya nye toma baka front. Mama rada kete besa nye madi bama nda sikotu. Nyoko manyanya nye toma baka front. Mama rada kete besa nye madi bama nda sikotu.
Peka body tattoo, tattoo. Nijanyo piti tattoo. Nijanyo kabina nipaka tilma konyi tattoo.
Peka body tattoo, tattoo. Nijanyo piti tattoo. Nijanyo kabina nipaka tilma konyi tattoo.
This time is a rurando ndiru bazato. Otato wakwekele ziyadu sabazato. Nitaka lonle detaka kanyibawa. Nyabari toka rukwa sila zari karikowa.
Nidrungwa kipo kipo ndasiko dunia. Tazinya tire dia kwendo nyumari basi ya. Tayote katimanida. Onko toto buba zitoru yote kanzuwa.
Tebe saido bani ilegi siro bangeri. Batira mula kore basa kiliki. Kende mani taka morali dikoli de toka aduteri baso chai barembe yote yoki. Tatu stoko vina lonye mwire in kampon. Poto full of pabu wamburuku ni juisi. Obeli nyefu nyumbeba ni kaya Wanjisebo kukende mani nye dutuni.
Tupa kutupa sawa ya kutaka. Sanjidi ya mele kake udebadi ya tia jidi. Pukutu paka tuku. Pukutu paka tuku. Pukutu paka tuku. Pukutu paka tuku.
This time is a rurando ndiru bazato. Otato wakwekele ziyadu sabazato. Nitaka lonle detaka kanyibawa. Nyabari toka rukwa sila zari karikowa.
Nidrungwa kipo kipo ndasiko dunia. Tazinya tire dia kwendo nyumari basi ya. Tayote katimanida. Onko toto buba zitoru yote kanzuwa.